production.
Oh le 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 le.
Chai.
Hey,
my baby, yeah.
Oh me, I believe it. That our love is so delicate, oh no one should scratch it, baby. Oh my baby, please be careful. Please protect me day and night. My potato, my supaketo. Wendo wangu kidawa, waniweka sawa, watuliza mtima wangu mwaya. Oh 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 oh, baby you're fire. You're my happy title. I cannot eat when you're not around. Oh darling, I'll be with you forever and nevermore.
Umutima ngwe, penzi changu, roho yangu. Nakukunda wewe, roho yangu, sene malie.
Moyo wangu mwendo kasi kasi baby, kiwa mbali na mi baby. Uchunga sana na kugasi gasi baby, kutwa kupiga misele.
Moyo mwendo kasi kasi baby,
kiwa mbali na mi baby.
Uchunga sana na kugasi gasi baby,
kutwa kupiga misele.
Kama ni mautani, mbona unanitania? Maufuni chumbani, yote unanipatia. Na dhamana moyo wangu nimekupa kama yote. Tena na imani uzeni tutafika wote. Nini malaika wangu mie, usije nifanya nijutie.
Omutima wange, omukwano wange, kichuna change, omulunji wange.
Na kuwaza wazo wewe,
penzi langu la kisela. Sina hela, riziki mafungu saba
Nipende baby, nimeiona happy day.
Natangu niwe nawe, naisi burudane. Mix up peponi.
Moyo wangu mwendo kasi kasi baby,
kiwa mbali na mi baby.
Uchunga sana na kugasi gasi baby,
kutwa kupiga misele.
Moyo wangu mwendo kasi kasi baby,
kiwa mbali na mi baby.
Uchunga sana na kugasi gasi baby,
kutwa kupiga misele.
Oh no no no. Oh 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 oh.